Uzuri na tabasamu, mejaliwa nidhamu. Awa wataisoma namba, awa mekwa imapema mapema.
Asali we miekwa kosi elewi, oh, 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 matamu we yeah. Ya kwa kumapenzi, oh yeah.
Nisame kuacha na somchongo, acha nkupendele, pango nkuchapishe, penzi liendele lisipote. Awa tushavuka boda, mapenzi toko mbali, tulianzaga muda, wapo alosema utani, penzi lishanogaga. Wendo wangu wa ubani, wendo wangu wa ubani. Oh,
asali we mie kwa kusielewi, oh, 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 matamu we yeah.
Ya kwa kumapenzi, oh yeah. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love.